radio mvani radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Veniste nshimiye imana Mukiganiro agasaro kaburaga kuyu munsi turakira abantu batandukanye bashakisha babo abana batamenye ababyeyi babo kuva bavuka ababyeyi bashakisha abana babyaye hanze abashakisha abavandimwe babo abahunganye n'abahunga bakajya mu cyahoze kitwa Zaire na n'ubu bakaba bataragaruka abari Masisi mutega matwi abahungiye ikaragwe hafi ya Rwicanzige abanyuze ku ruhuha bakaba bari Burundi abajyanywe I Burayi n'abagira neza abo bose mwataramanaga mu kizihirwa abo mwakindaga mu gacimiga ni mu karikesha none ubu aho mwirirwa hakirirwa irungu mu gasaro kaburaga turabafasha kubashaka
Shaka gasaro kawe muzakabona
Mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona Wichiki mege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
Mbanje kwakira Salama Muhawenimana utuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kigarama mu kagari ka Kigarama yatandukanye na musaza we witwa Niyo Murezi Musafiri mu mwaka w'1992 basigaye ari imfubyi mama wabo witwaga uwababyeyi Amina amaze kwitaba Imana
ndarangisha umusaza wanjye witwa Musafiri Niyo Murezi
byagenze gute kugira ngo utandukane na musaza wawe
twasigaye turi imfubyi dusigara ari umwana nyine wari mutoya yarafite nk'imyaka ibiri noneho kugira ngo ntandukane nawe bamuvuraho kuko nanjye nari mutoya ntago nari kubasha kumurera tumujyana muri orferina I Masaka
Iyo uvuze mu mujyana nabo waramuherekeje muri orufurina I Masaka
yego yego naramuherekeje
wajyanye nawe
wagiye muhetse najyanye na musaza wanjye wari mukuru witwa Bahati Suleiman noneho kuko ari njye wari umuhetse njyana nabo tujyanye n'undi mugabo witwaga Leonard Nsengiyumva Leonard Nsengiyumva yaraduherekeje muri Orferina kuko yari ahazi yarigeze gukorayo yaraduherekeje kugira ngo tubashe kumugezayo bamwakire
nimwebwe mwijyanye ku bwende bwanyu ntawabagira inama yo kujyayo mwarabuze mutire ku mwana tumwijyanireyo turiwe kuba mwakira mwarabisabye
twebwe ngewe na musaza wanjye n'uwo mugabo wari uduherekeje n'umuryango wari wadusigaranye kuturera nitwe twafashe icyemezo dushingiye ku nama y'uwo muryango wari wadusigaranye bansaba ndetse babisaba na musaza wanjye ko twareka umwana bakamujyana muri Orferina kugira ngo natwe tubashe gukura ndetse nawe abashe kurererwa hariya kuko nta bundi buryo bwo kumurera bwari buhari twagiriwe inama n'abo bavandimwe n'inshuti bari bahari
icyo gihe mwari mutuye hehe
twari dutuye I Remera mu Nyakabanda ya Kicukiro niho twaturutse tujya kujyana umwana
mumugejeje yo mwamuhaye nde ninde wamwakiriye
ngo uraza kumbabarira kuko ntabwo ndi bupfe kwibuka amazina yabo neza ariko icyo gihe abana bakirwaga n'umukuru wa Orferina wari uhagarariye Orferina hari hariho serivisi y'umuntu wakira abana ariko binyujijwe ku muyobozi wa Orferina icyo gihe rero hari waragenda ukagera kuri resebusiyo ugatanga amazina cyangwa se ugatanga dokima zigaragaza ko umwana ari imfubyi noneho mukakirwa kuri resebusiyo noneho ushinzwe Orferina akakira uwo mwana
musaza wawe Musafiri
umusigayo urataha gute muhe mwaka
hari nko muri 92
kuva icyo gihe kugeza ubu amakuru wamenye yako yabaherereye na yahe
kuva tumusize muri Ferina batubwiye yuko umugiraneza wamutwaye ari uwo mu gihugu cy'u Bufaransa
ninde babibabwiye mu wuhe mwaka ibyo
ibyo babimbwiye muri 92 bishyira 93 usubiye yuko musura kuko nyuma yuko tumugezayo naramusuye nk'inshuro ebyiri ubwa gatatu nsubiyeyo ndamubura bambwira ko hari umugiraneza waje ashaka umwana wo kurera w'umufaransa bakamuha uwo mwana nyine we ahitamo gutwara uwo mwana
hanyuma se mujyanye uwo mwana mwasize imyirondoro yanyu naho mubarizwa Orfelina yari aho mutuye
yego yari hanzi batubajije aho dutuye muri icyo gihe turahavuga barahandika njyewe icyo gihe nari ntuye muri Kicukiro nyine aho mu Nyakabanda aho nari nasigaye musaza wanjye nawe yari atuye Remera aho bitaga ku Giporoso
yego
ntabwo ndi bwibuke neza nimba nawe baranditse aho atuye
yego
ariko njyewe nk'uwari ujyanye umwana muturukanye aho twari twarashyikiye hari mu Nyakabanda ku Kicukiro
ibyo ndabyumvise kandi icyo nshaka kumenya nuko waba ari wowe cyangwa se musaza wawe cyangwa se uwo muryango wabareraga niba hari umwe muri mwebwe wamenyeshejwe na Orfelina y'i Masaka ko musaza wawe musafiri hari umuntu uje kumutwara hari urupapuro mwasinye mwashyizeho umukono rwemera ko uwo mwana mu mutanza hawe undi mubyeyi umurera
oya twebwe urupapuro twasinye ni ngo twamusize muri Orfelina ariko igihe uwo muntu yaje kumutwara ntabwo babitumenyesheje jyewe nasubiyeyo ngiye kumureba ndamubura bambwira ko umwana yamaze kugenda mu Bufaransa ariko uwo muntu wamutwaye ntabwo nigeze mbonana nawe nta nubwo nigeze musinyira sinyiwe na Orfelina
ariko nibyo nshaka kumenya Orfelina nta burenganzira ifite imbere y'amategeko yo gutanga umwana ufite umuryango uwo muryango utamenyeshejwe ntabwo bibaho nicyo nshaka kumenya
aho ngaho yego reka mbibuke neza aho ngaho tukiri kuri Orfelina tumujyanye baratubajije ngo ese nihagira umuntu uboneka kuba yamurera twemera kumutanga igihe kingana iki
yego
nibuka neza ko twavuze ngo nibura umuntu uzamurera yamufata imyaka 5 ariko akazamudusubiza cyangwa akajya agaruka mu muryango kugira ngo atazayoberwa umuryango
urumva rero icyo nakubazaga nicyo ngicyo urwo rupapuro umwe havuyemo urusinye mwemeye yuko Orfelina y'i Masaka ishobora kuzashaka umubyeyi wamurera mwahavuyemo urusinye
yego twararusinye ariko ntabwo baruduhaye twarasinye gusa hari ibitabo twasinyagamo ariko nta kopi bigeze baduha kuko bari bambwiye ko najya ngaruka kumusura noneho mu gihe ataragenda najyaga kumusura ariko nyuma y'uko agenda ntago twongeye kubona amakuru kuko nta n'urupapuro twari twarakuyeyo
ibyo birahagije birumvikana cyo nagira ngo umenye kandi nshyire ku murongo nuko mwebwe nk'umuryango mwemereye ikigo cy'imfubyi cy'i Masaka k'umwana aramutse abonye umuryango umurera wamufata ibyo ngibyo igihe mwabyemeye ubwo niko byagombaga kugenda ubu tugeze mu Bufaransa niho umwana yagiye waba wibuka umuntu wo muri icyo kigo izina se wakubwiye ati umwana ari mu Bufaransa bakubwiye ko aherereye bakwiye gusa mu Bufaransa nta foto bakweretse y'umubyeyi wamujyanye nta kintu bakweretse
icyo gihe bambwiye ko yagiye mu Bufaransa n'umujyi barawumbwira ariko kubera irimba n'agahinda nagize uwo munsi ntabwo nabashije gufata uwo mujyi kuko hahise habaho jenoside noneho sinabasha gusubirayo uwo mujyi narawibagiwe ntabwo nkuzi ni foto icyo gihe nari narabwiwe ko nisubirayo bazama amafoto y'uwamujyanye bakampa n'uwo mugi yagiyemo jenoside yakorewe abatutsi ihitiba sinabona uko nsubirayo izina izina ry'uwari wambwiye ibyo yari umuyobozi w'ikigo witwaga Marilene ntekereza Marilene ntabwo nibuka neza izina ariko mbonye
uwo Marilene n'umunyarwandakazi
yari umunyamahanga yari umuzungukazi
ntabwo ari wowe ushobora kuba utekereza ko ari Marieta
ehe ni Marieta
Garbul
ku Marieta icyo gihe niwe wayoboraga hariya ni nawe wambwiye gutyo ambwira ko umwana yamuboneye umugira neza yamujyanye ariko arambwira ati genda uzazuzanye ifoto yawe natwe tuzaba twarabonye amafoto ye n'umugi bamujyanyemo uzagaruka tubigushe mu gihe nari ntaratwara iyo foto ntarasubirayo ngo bampe aderese nyazo y'uwamujyanye nibwo jenoside yakorewe abatutsi yahise iba sinabona ukongerayo
hari agafoto gato yabyibuze kamwe waba ufite kamusaza wawe
oya ntako mfite izo nari mfite nizo bampaye ngeze muri oroferina agihari muri jenoside barazitwitse ntayo tugifite
hari izina rindi mwajyaga mwita Musafiri hari izina rindi mwatanze amazina mwatanze muri referinari mwatanze gusa niyo umurezi Musafiri cyangwa hari irindi mwatanze
oya nta rindi twatanze twebwe twatanze niyo umurezi Musafiri kuri niyo murezi ntabwo nibuka neza hashize imyaka myinshi ishobora kuba niyo murezi cyangwa niyo muremyi ariko nibuka niyo murezi irindi ryo nta rindi yari afite amazina ye yari ayo ngayo
kandi yari afite kuva icyo gihe kugeza ubu nta gakuru ka musaza wawe ufite
ntako nigeze menya nyuma ya jenoside nagerageje gusubirayo ngo nkurikirane ndetse wenda ndebe ko nabona n'izo adresse nsanga oroferina ngo muri jenoside barayisahuye amadokima yayo barayatwika sinabasha kubona umwirondoro sinabasha kubona amakuru na nyuma yaho nza kujya mu kigo cy'abaparoti hano i Gikondo bambwiye ko umuyobozi ukiyobora yakoze imasaka nawe ngezeyo nsanga nta makuru afite nta kindi kintu nigeze nongera kumenya aho twashakishirije hose twarabuze
urakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga mutigiye kugerageza gushakisha Musafiri niyo murezi ngaho rero ukomere amahoro y'Imana
yego murakoze cyane namwe Imana ibahumugishe
Agasaro Kaburaga nzisabira Welars atuye mu mudugudu wa Karangiro akagari ka Cyangugu umurenge wa Kamembe mu karere ka Rusizi amaze imyaka 25 atandukanye na nyirarumwe witwa Nsabimana Kanizio mwene Ruhara Tarsis na Mukangwije Felicita
nifuza kumurangisha kubera ko twaburaniye muri Congo
mwaburaniye he
muri Congo abantu bitwa Tingitingi
byagenze gute kugira ngo mutandukane
barashe turatandukana ariko njyewe najyanye n'umugore we natwite n'umwana witwaga Dani
hanyuma wugaruka mu Rwanda nyokorome aragenda ajya handi utazi
sinamenye aho yaciye aho ngaho
kuva icyo gihe muri 1997 na n'ubu ntabwo urongera kumenya amakuru ye
sibyo umuntu wahungutse akatubwira ngo akavuga ngo ko yamubonye ariko twebwe kuva icyo gihe sinibuka ari mu wuhe mwaka ariko ntitwo ntaka n'umutwe tuzi aho ari
yavugaga ko yamubonye he
sinibuka aho yavuze yamubonye ariko nibuka ko yavuze ko yamubonye kubera ko yarembwiye mama wacu
uyu Nsabimana Kaniziyo ni iki kimuranga cyatuma tumumenya cyangwa se cyatuma nawe yiyumva akumva ari we koko ushakisha
yari afite imyotso mu mpanga
uretse iyo myotso ni iki yakoraga kahe kazi ku buryo n'uwamwumva yamumenya
yari umusirikare za Habyarimana
yari afite irihe peti
yari kapuraje
waba wari uzi kompanyi yari arimo icyo gihe
sinyizi nari nkiri umwana njyewe nari mfite imyaka nigeze mu mwana gatanu
warukiri muto yabirumvikana hanyuma uwo mugore we washoboye gutahana nawe n'uwo mwana we baraho bameze neza bari amahoro
reka bose barahenze bose barahenze umwana we ariko abana be bombi barapfuye
oh komera
umwe yapfuye mbere undi yaravutse nawe ahita
bose baguye aho tingitingi hanyuma se nta n'umwe usigaye mu bakomoka kuri Kanizio Nsabimana
nta n'umwe usigaye
ubu se aho ngaho Kamembe ubana nande
mbana na bashikire batatu niho bahari hari mama wacu ba mu rugo ndetse iwabo kwa nyogokuru akaba n'undi ushatse aho bita kurwaye ariko hari n'undi w'umwana muri Kigali
none nagira ngo umbwire Nzisabira ni iki cyatumye uza hano mu kiganiro agasaro kaburaga ushakisha nyokorome
Nsabimana Kanezio yarankundaga cyane yarayansezeranyije ko kunshyira mu ishuri nkiga nanjye numva ashashye ndetse numva namushishikariza gutaha kubera ko bashiki be barahari bose nta n'umwe bose baracyariho na mukuru we aracyahari yari afite mukuru w'umwe
wera bisinzi Nsabira ndagushimye cyane kuba waraje hano mu kiganiro agasaro kaburaga kandi ngushimire kuba warategereje ko tukugeraho tukaguhamagara tukaganira ugashobora gushakisha nyokorome Kanizio Nsabimana ndagushimye cyane kandi nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga sindambiwe Fanny arashaka kumenyaho umukobwa witwaga Kobwa aherereye mu mwaka w'1994 papa we yamusigiye witwa Ribenzi uyu ni umukanishi ikamembe mu karere ka Rusizi papa wa Kobwa yarahunze ajya muri Zaire agwayo uyu mukobwa Kobwa ni mwene se wabo wa Sindambiwe Fanny wari igisekera mwanzi muri 1994 ariko yavuze ko atazagoheka atabonye Kobwa Sindambiwe Fanny yavukiye mu cyahoze ari Cyangugu Imururu ahitwa Imurangi akaba mwene Sindambiwe Apollinaire
ndashakisha mushiki wanjye tuvukana kuri wa papa bamwita Kobwa niko bamwita noneho twa dutuye Imurangi hariya ahahoze ari Icyangugu ubu ngubu bakabahita mu karere ka Rusizi noneho rero uwo mushiki wanjye duherukana rwose nko muri bibiri kuko intambara yabaye imaze kuba tumaze kujya muri Congo noneho we papa we agiye amusigira umugabo witwa Ribenzi ikamembe amaze kumusigira witwa Ribenzi twasubiye tujye kubura tuvuye muri Congo tuza kuburana isambu kuko papa we yari amaze kugwa aho ngaho muri urwo mutwaye nk'iyo njye kugaruka tujya kubura isambu aho ngaho rero twahuriye kuva icyo gihe sinajye kujya kubonana nawe rero basi tujye kubaza Ribenzi atubwira ngo yashatse Kigali kuva icyo gihe kugeza amagiganga naramubuze burundu
kugira ngo byumvikane muri 1994 reka tuba ariho duhera mutuye ikamembe
yego
nyuma murahunga mujya muri Congo
yego
Kobwa niba numvise neza mwamusize kwa Ribenzi mugaruka muvuye muri Congo papa wawe na mama wawe mwaragarukanye bose
twaragarukanye papa na mama turagarukana tugeze Imururu papa baramutwara bamaze kumutwara nahise muburira aho ngaho asongeye kujya kumubona nagumizanye na mama nawe utekeye kumukwizana amagenga ake
ni ukuba kuva icyo gihe nta makuru ya papa wawe uzi
kuva icyo gihe nta makuru ya papa wanjye uzi rwose nahise mubura kuva icyo gihe
hanyuma umuza kuva Imururu mu gikamembe mujya kwa Ribenzi gushaka Kobwa
tujya kwa Ribenzi gushaka Kobwa
mwarahamusanze byagenze bite
Kobwa twarahamusanze tugiye no kubura na isambu yari Imururu Kobwa yari ahari kuva icyo gihe twava kuyibura na Kobwa kwashitumukwashituburana kumwuko byabirarangiye
Kobwa se hari uruhare yaba yaragize mu kubafasha mu kubashyigikira kugira ngo ayo masambu muburana muyabone
Oi, não vejo já já se muito olha na água na água o que dizem o arroz nem chane já o ribense o isso como ninguém não o jango o que é o que cobra e vem se naíta muito de maracuí ora na não não nem já vamos no que gurisha isso é para nós para angá mas é para nós para angá a gente não mas é que tem da vida de congo o agomica nem mesmo o canisi não na cobra tu atuar no congo o que já como o azaca tu virango kuna ngongongongongari tigari ngo nimukabaza ibintu ngingenzi birangira bitamo kwifashisha ibyo bya Amerika kujya muri zampase ndiko namubona
ariko mbere yuko uza kwirwa rya Amerika wigeze wikabaza ni nzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo ubaze aho umwana w'umukobwa aherereye kubera ko kugira ngo umukobwa w'imyaka 11 umubure hanyuma nubaze wari umushinjwa kubwira ngo yagiye Kigali umwana w'umukobwa kwagombye ko ari ku ishuri yari kujya Kigali gukora iki
nyine urumva cyo gihe natwe tukira abana tukiri mato tumaze gukura nibwo natangiye kujya mbaza mama ngo ati mama ariko koko tuvugisha ukuri wambwiye imiryango y'iwacu hanyuma nkayishaka nkamenya amiherereye kuko ubu natubaze nkatwe turi gukora wenyine ariko nkana imiryango y'iwanyu papa wawe bavukanaga ari abapapa babiri none ariko uwo bavukanaga yaguye muri Congo ari we nyina wakobwa isaba kobwa na nyina wakobwa ntabwo bigeze bagaruka afite na musaza bitagaseka nabo ntabwo bagarutse baguye muri Congo none rero na papa wawe inkuru uko byagenze nawe urabizi neza rukiri umwana rero nta kintu nagusubiza umuntu usigara nyine wabasha kumenya ikonga wenyine uzamushake uri kuzamubona nuko rero basi rero mbashe mama ati yabaga kwa ribenze tugeze kwa ribenze ribenze aratubwira ati igihe icyo mpamya neza si nuko yaba aryi Kigali cyangwa se batari Kigali akaba yarasatse kimwe muri ibyo ngibyo ntimuzongere kuza kumbaza ibyo ukobwa mama rero agira n'umuriro yakora ribenze yaramaze kumurya amafaranga iyo sambu arangira ko ati muzajye kumubaza cyangwa mutamubaza muzamwihurira iyo birangiye uko nguko rero niyo mpamvu urangiye naje kwateza rero kwaza ubutegetsi mu Rwanda abayobozi b'u Rwanda ahubwo nzifashije ibya Amerika nimubona zashima Imana ubwo nyine nakubona
uwo ribenzi wambwiye mu kanya ko ari umukanishi aracyakorera aho ngaho i Kamembe
aracyakorera i Kamembe rwose nanjye ndabona ageze mu zabukuru wenda mu zabukuru
ufite nimero y'uwo ribenzi ushobora kumpa nimero ye nkamwihamagarira
nimero ye ntabwo nyifite ariko kugira ngo uhamagara kuyishaka i Kamembe naba kuyishaka i Kamembe nkazohereza kuri ya nimero yindi bari bampaye mu mutangabutumwa mwayishaka yibona
uko byagenda kose waba wumva ijwi rya Amerika muri kano kanya ziri benzi uwo mukanishi i Kamembe akaba muzi akaba yaramubonanye n'uwo mwana w'umukobwa witwa Kobwa akaba azi irengero rye yadufasha kugira ngo tumenye aho uwo mwana aherereye niba koko yaragiye i Kigali gushaka akazi cyangwa niba yagiye i Kigali gushaka umugabo ibyo nabyo tukamenya ko ukobwa aherereye kugira ngo tumuhuze n'umuryango we sindambiwe Fanny ndagushimiye cyane niba akobwa akumva muri kano kanya birumvikana mbese kirekire umushakisha akobwa nta muryango nawe afite ari se na nyina ngiye yuko baguye muri Congo nagira ngo niba akobwa akumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira mubwira iki kuri ku mutima mbere uko turangiza isomo
33 n'ukuri kose niba nyumva ndamukumbuye si yabyumva umuntu we kumubona n'ingewe aho ari hose yumve ko tumusuza mama nyange wose aracyahari rwose arahari harakomeye nawe rwose twifuza kuzamubona nta kindi kibazo dufitanye ni ukwifuza kumubona gusa ntamuriki wanjye ndamukumbuye cyane
ngaho rero ukomeze ugire amahoro y'imana utegereze ugire amahoro y'imana
murakoze cyane kandi nyuma yaho umugisha
Shaka gasaro kawe muzakabona
zero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kinegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona
Shaka gasaro kawe zero
dukomeje gushaka abana baburiwe irengero mu mwaka w'1994 witwa Mutuyimana yari gitambambuga yahunganye na nyina witwa Gisura ikitegetse akaba mwene Zirabumba Asumani Sadi atuye mu karere ka Ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda ahahoze ari muri Kigarama uwo mwana dushaka papa we yitwa Jovite Gashirabake avuga ko yasize ikitegetse atwite akajya ku rugamba umwana we n'umugore we bahungiye muri Tanzania baturutse yitwaga Gasetsa muri Kigarama aho ni mu cyahoze ari prefecture ya Kibungo
ndashakisha umwana wanjye yabuze 94 bakwerekeje Tanzania na Tanzania hanyuma akanga ababanga yakunga bahano yitwa kamacumu
kugira ngo uwo mwana mutandukane byagenze gute
yana yasukara nyakuru nyakuru amaze kumwica mu ntambara umuntu aramufatara muhungisha ayitajyana nawe gutyo
hanyuma se nyina umubyara ari hehe
nimubyara nawe nimbabaga ngo Tanzania ko sinzi niba ariho nawe namaze amakuru yawo bose yitwa gisture kitegetse Sijie kuna mgena na wajina nani mwanzaji
Uwe wagaru cha mwanzaji gari
Agaru cha mwanzaji Nani ndi mkazi Nagaru cha mwanzaji Nambaraba Nambaraji mwakupa kwa 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 Nani ndi mwishamu
Ugureru waru musirikari yungu otanyi Ugeze mwanzaji Nagu ugeze uvugu chile kanyaru chile Ichivu ngondewe Aho umwana wanje Nuhu kwa mwanzaji Mwaba hiriri
Ikiwa na jiyo, baita bambiwe makuruko, yambu kanye, bambu tegucho, hanyumanja kushaka mfamia yu mkobuga, yu mdamu nyo ya umana, na wala makuruko fiti, pata zina wichere chile chao, baba herei. Hanyumanja kwa zi mwini wali wala humu mtu nawe, ambaya kujiza kuwa wana ukama kumu, haka watazi amakuru yapo.
Nukwa kubo bahunga waza mutiyo, ruguru za kara, gwenyiri wa jiozabu, kubo na gurujeze, Wambu kangu baje muri zonkambi zari muri Tanzania ikhetwa hungao
Oya waisi wakumeza mungu Tumbula makumfiti wangu waisi wakumeza kuhu Walabo nye wawo nye kama kumu
None hashize ini akama kumi avili numu nani Gashira wati hashize ini akama kumi avili numu nani Uyo mkoga wawe Muli mungu chenda na kane rafiti nyaki nga Rafiti nyaki nga kumwe tanga rafiti nyaki bili
Aswa kuwa makumfiti aswa kwa rafiti nyango Ini akai vili chamita
Imyaka ibiri ubu rero afite hafi imyaka 30 nta makuru ye wongeye kumenya yandi
nayandi yongeye kumenya
na nyina nta makuru ye wongeye kumenya
nayo rwose ariko bariho ntabwo bapfuye amakuru mfite bambwira ko bariho ayo mfite ko bapfuye nyuma ariko bambwira ko bariho mu itenge wa mweru kagira mweru wakokwa ambwira ko ari mu ishuri
yigaga ibukoma
yigaga ibukoma
ayo makuru na yakera ariko nayo ryari yaheruka ryari amakuru yanyu
mafite na 2009 gutyo
urabashaka bombi urashaka umukobwa wawe na nyina cyangwa ashaka umwe muri bo
urashaka umwana urashaka nyina nabo ntacyo mushaka
urashaka umwana nyina ntabwo umushaka none se kudashobora kubona umwana utabonye nyina bizagenda gute
nyina nayo ndamutumye yazamubaza amakuru ya byiza kutuma tubashaka amakuru yawo bose ariko cyane cyane mpamvu nyamukuru nuko namenya ko umwana wanjye ariho akiriho nabakamiya ko afite yagiye ari uruhinja urumva ko yagiye ari uruhinja simuzi nawe ntabwo nzi na nyirakuru wamuheraga yarumva yapfuye apfuye batari ataraca ubwenge bamenye umuryango uko umeze bireko dusigaye tujya bakeya
muri make umwana wawe ntabwo azi niba afite se birumvikana ni ibintu tugukunda guhura na byano ku kiganiro agasaro kaburaga abana bashaka kumenya base aho bari biranshimije cyane kumva umubyeyi uje gushaka umwana we ashaka kumenya amakuru y'umwana we aho yabaherereye bamwe barabitinya bakanga ko bimenyekana kandi abana baba bikeneye kumenya ko bafite ababyeyi kumva rero umubyeyi ushaka umwana we akaba kumugaragaro ayifuza kumenya amakuru ye izwi rya Amerika mu kiganiro agasero kaburaga tuzagufasha kumenya aho umukobwa wawe yabaherereye uretse izina rya Mutuyimana nta rindi zina yagiraga
Mutuyimana utaryo yasanze ngo umukecuru yaramwise
hanyuma se uyu nyina gisura nta mwende wabo usigaye muri ako gace ka za ngoma aho za kirungu ya kera
ese umusaza nawe ushaje hari ikibungo niwe wamubwiye amamakuru kubera ko nawe byamushoboye kugira ngo abe yakwambuka ajya ku Tanzania bitewe n'ubushobozi n'imbaraga nke z'amafaranga n'imyaka afite ariko akaba abana na mukashe umundi mugore afite mu wa kabiri yambaye nyina w'abo bana nabo ntasano bafitanye ni umugore wundi yashatse arumva kugira ngo afate amafaranga n'ibijana bivanye mu rugo rw'umutungo bajye gushaka umugore batandukanye n'umwuzukuru n'umukobwa ntabwo umutakunda kandi ubona ko ubushobozi afite ari bukeya mu muryango
niba uyu mwana wawe akumva ndetse ndahamya yuko na nyina atari kure uhitemo uwubwira bombi bashobora kuba bakumvira rimwe ni iki wumva ushaka kumubwira aramutsa kumva kugira ngo nawe avuga ati ndataje ngiye mu Rwanda kureba data wambyaye.
Urabona abantu bagiye babana kenshi ku buryo butandukanye, imiryango ya tata nimwe yatwaye irabura, bivuye ngo umwana ndamutse mubonye byari umwisha ko amaraso yanjye n'amaraso y'umuryango kandi batakaje abantu benshi, twatigize umwisha ko twakongeye kubona izindi mbaraga zindi ziyongereye mu muryango.
Birumvikana ni gahunda nziza ko waraje hano ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga tuzagufasha uko dushoboye. Jibite Gashira, bakenda gushimye cyane kuba waje hano ku ijwi ry'Amerika, kandi ngushimire ikikuranga gikomeye kuba uri umubyeyi ushaka kubona umwana wawe. Nkwifurije amahoro y'Imana.
Imana ibafashe kandi wawe umugisha. Murakoze cyane.
Agasaro Kaburaga.
Nabibabwiye ngitangira ko ntumikira abashaka bavandimwe babo muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Marie Jeanne Mukarwigema, bakundaga kwita Macibiri, akaba mwene Rwigema Gaspari na Waremye Yuliana, yaburanye n'umuvandimwe we Janine Mukantirenganya, bageze ku Gisenyi bahunga. Turi mu mwaka w'1994. Nine uwo muvandimwe we bamuhimbaga Tindiri, yari afite hagati y'imyaka 6 n' 7. Marie Jeanne Mukarwigema atuye mu cyahoze ari prefecture ya Kigali Ngari, komine Gikomero Seiteho Nduba, yari amaze iminsi yifuza kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Nashakisha umwana yitaga Mukantirenganya Janine.
Uyu mwana ushakisha tumupfana iki?
Ni mukuru wanjye, ndege murumuna we dukurikirana.
None mwaburaniye he? Mwaburanye ryari?
Twaburanye 9 na 4. Turimo guhunga nyine tubanira muri Gitarama hafi na Ruhengeri mo aho hagati. Ubwo yari umwana w'imyaka hagati y'itandatu n'irindwi, njye nari mfite nk'imyaka 4. Icyo gihe twaburaniye ngo guhera icyo gihe twe twaratashe, we yakurikije abantu ngo b'imbere yacu. Ubwo nyine turamubura aradusiga, yahise aburira mu bantu nk'uko twamubuze.
Abo bantu yagiye akurikiye hari abo muzi? Yakurikiye abo mwakomokaga hamwe? Yakurikiye bande?
Reka ntabo, kuko mama twe yari adufite turi abana 4. Papa wacu yari yaripfiriye 9 na 3. Ubwo noneho twari utwana 4, njye yagendaga mfashe akaboko, murumuna wanjye amuhetse, uwo mukuru wanjye ari imbere na musaza wanjye ari imbere. Ubwo yari adufite turi 2 twebwe mu ntoki, uwo mukuru wanjye ari imbere na musaza wanjye bari kumwe. Ubwo rero ntabwo tuzi ukuntu yaburiye mu bantu, nta muntu bari kumwe wundi.
Ubwo mwarimo mwambuka Gitarama mujya muri Gisenyi, mwagarukiye he mwebwe?
Naho tutwagarukiye ntabwo twaharebye, twari mu banyuma bahunga. Twahise tugaruka, abandi bari baragezeho kera.
Niba ko mwebwe ntabwo mwigeze kumugera ku Gisenyi, ntabwo mwambutse ngo mugere muri Zaire?
Ntabwo twe twageze, tugaruka we turamubura, ibyo tubura irengero rye. Nuko mwumvise kino kiganiro abantu bashaka babo bakababona, ariko turavuga tuka dushakishe turebe, ntabwo tuzi amakuru, ntabwo turayamenya na n'ubu.
Mu bantu bahungiye kuri Goma mu nkambi zitandukanye bakahava bakagaruka mu Rwanda, nta n'umwe mwari muturanye waba warashoboye kubabwira ati umwana naramurabutswe?
Yewe nta wabitubwiye.
Uyu Mukantirenganya Janine, ni iki kintu cyamurangaga? Yari inyotso se yari afite mu maso? Yari akana kwe gahubwo gashingutse gate ku buryo umuntu waba yarakabonye ubamaze gukura nibakiriho ku buryo yamwibuka ati uyu mwana barimo bavuga n'uyu? Gerageza kumumbwira uko yari ameze.
Yari umwana w'imibiri yombi, usa nk'ufite uruhanga, ashinguye ariko atari cyane, ari hagati na hagati nyine.
Nta kazina bamuhimbaga ashobora kuba yari akomeje kugendana, cyangwa se yari akabwiye uwamutuye ati banitaga kanaka?
Bamwitaga Tindiri ni ryo zina bamuhimbaga, ayo yitwaga rero Mukantirenganya Janine.
Nta handi wigeze ushakishiriza? Nshaka kuba nk'umuryango wa Croix Rouge aho ngaho i Kigali hari ikigo cyitwaga SOS, aho handi wagiye uretse hano ku ijwi ry'Amerika?
nyuma y'intambara mama yashakishije muri korori uje ariko ntabwo yigeze amubona nta yandi makuru twigeze tumenya ku bigezi.
Ibyo aribyo byose uyu mwana Janine Mukantirenganya niba akiriho, niba hari umuntu wamuhunganye wamubonye bahunga bava ku Gisenyi bagana izo za Goma, niba se yatanarenze ku Gisenyi akaguma hafi aho ngaho, hakaba hari umubyeyi w'umugiraneza amufasha akamurera nk'uwe akaba amufite, uwo ngubu aramutse yumvise ikiganiro Agasaro Kaburaga nawe yakigeraho akakunyuraho kugira ngo tumuhuze na murumuna we umwifuza cyane witwa Mukagwigema Marijane. Marijane, ndagushimye cyane kubera urwo rukundo ufitiye mukuru wawe, kubera ubwizinge wagize bwo gutegereza kugira ngo tukwakire hano ku ijwi ry'Amerika. Nkwifurije amahoro y'Imana. Abandi bavandimwe bavukanaga na Janine Mukantirenganya harimo Habagirimana Vedaste na Akimana Claudine.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Ngitangira iki kiganiro nababwiye ko mu mpamvu za mbere zituma abantu batandukana harimo intambara, kuko niyo ituma abantu bava mu byabo bagakwira imishwaro bakarara rubunda, bamwe bagapfa abandi bagakira. Icyo dukora hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ni ukubafasha tugashakira hamwe kugira ngo abana batoraguwe mu mirambo bakagira Imana bakatorwa n'abanyabuntu, niba hari uwabo ukiriho bamubone, kugira ngo abana bahunganye n'abaturanyi ari bato cyane bamenye ko ababyeyi babo bamwe bakiriho, kugira ngo abana kimwe n'abakuze basigaye mu mashyamba ya Kongo bazi ko ari incike tubashakira imiryango aho iri hose. Muri aka kanya ndaho umwanya ntirandikura Furaha yaburanye na Nyirarume Kumuremyi Yusiya wari warabatijwe Felicitini, ndetse na nyina wabo witwa Uteti wabo Sperasia. Ntirandikura Furaha atuye mu mujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Kagugu, ariko akabavuka mu burengerazuba, akarere ka Karungi, umurenge wa Mubuga, akagari ka Nyaruhanga, umudugudu wa Jurwe.
Ndarangisha mama wacu na marume bagiye bahunze muri 1994.
Bahunze baturuka he bajya he?
Bahungiye muri Congo niho bagiye, hahoze ari Zaire.
Muri 1994 bari batuye he?
Bari batuye ku Kibuye, ubungubu habaye mu karere ka Karongi, muri Gitesi, muri Felinde Kagabiro.
None se iki gihe bahunga wowe wari hehe?
Ngewe icyo gihe nari ndi umwana w'uruhinja, mama niwe wampaye amakuru. Mama niwe wampaye amakuru yabo. Ubwo rero kubera ko njyewe nari ndi hafi, nari ndi Kigali, ndavuga ngo numvise ibiganiro mukora, numva ko mufasha abantu bagahura mukabahuza n'abo babuze, ndavuga ngo reka mbiyamaze. Ko mama yahoraga abimbwira cyane ngo nimufashe, ndetse na mama wabo nawe aracyahari agahora afite agahinda kenshi, ndavuga ngo reka mbikore wenda bazaboneka.
Hanyuma se mu makuru mama wawe yaguhaye yakubwiye ko uyu nyoko wanyu ni tante wawe, hari na nyokorome nibone yanko ko mubivugaho ngaho mu Kinyarwanda gishya, amakuru yaguhaye kuri bo nayaho? Uretse kukubwira gusa ko bagiye bakajya mu cyahoze ari Zaire, yakubwiye intambi barimo se? Hari uwavuye wababwiye aho yababonye? Amakuru yaguhaye nyirizina yuje nayahe?
Hari umuntu wigeze aduha amakuru atahutse muri 1996 atubwira ko bari bari mu nkambi ya Shayo, ariko ngo bari kwerekeza Shanje. Niho nayo makuru yaduhaye. Mbese
ni ukuvuga ko kuva bava Shanje nta yandi makuru mwamenye?
Nta yandi makuru twongeye kumenya. Twakomeje kubaza abo tubajije bakatubwira ati ntabwo twababonye, n'ayo makuru duheruka yonyine.
wambwiye ko kumuremyi Yosiya yaratuye igitesi.
Yaratuye igitesi ndetse no ku mubuga yabahazi no ku mubuga yabahazi kuko ariho bakundaga kujya ku isoko baturutse aho ngaho igitesi.
Muri kagabiro mushiki we aracyariho araho ngaho mu Rwanda.
Mushiki we aracyariho n'abandi bakuru be barahari harimo Seshema harimo na Bakirigira na murumuna we Zekiyasi barahari ndetse n'undi n'abandi bashiki be barahari hari mama ari we Udesiyana hari nawe Nisida hari nawe Deta bose barahari.
Muri make ugura mu bakobwa n'uyu nguyu utetu wabo Esperancia wajyanye na musaza we.
Niwe ubusha kuko bari bagiye ari batatu. Ubwo rero wa gatatu we waduhaye amakuru muri 96 yatubwiye ko uwo nguwo wa gatatu we yapfuye yaramushinzi abo babiri nibo tutaza amakuru yabo.
Ibyo bikaba bivuga yuko bashobora no kuba bakiri
bashobora kuba bakiriho kose mudufashije bakaboneka rwose Imana yabaha umugisha kuko mujya mufasha benshi kose mukora imirimo myiza y'ubutwari Imana izagiye bahembera.
Ubu se niba Yosiya na Esperancia bakumva muri kano kanya bungabu n'imikurume na nyoko wanyu nimba bakumva muri kano kanya wampaye amakuru menshi y'abavandimwe babo bari mu Rwanda ibyo ni bimwe mu byabafasha kumva yuko bafite umuryango mu Rwanda bagataha bavuga bati ntago turi nyakamwe nta kitugumishi mu mahanga. None se niba bakumva niki ushaka kubabwira? Usigaranye umunota umwe ufate rwose ubabwire iki kuri ku mutima ushaka kubabwira.
Babaye banyumva nababwira ko umuryango wabo uhari nababwira ko dukeneye kumenya amakuru yabo rwose. Babaye bumva ijwi rya Amerika bazarigana bakabasha kutumenyesha ko bahari kandi Imana ibishatse twakongera tukanababona ko mama wabo arahari nubwo ari umukecuru ukuze ariko arahari papa wabo we yari yigendeye ariko abavandimwe babo ndetse n'umuryango muri rusange barahari rwose turabakunda kandi turabakeneye. Nibyo ngibyo nababaye batwumva batumenyesha aho baherere.
Urakoze cyane Furaha, ngushimire ubwo butwari wagize bwo gutwaza ijambo umubyeyi wawe ukaza kumufasha kubona musaza we na murumuna we. Ndabigushimiye no kuba waje muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga n'ikiganiro cyanyu. Nkwifurije gukomeza gutegereza wizeye kandi ugira amahoro.
Murakoze cyane.
Kumuremyi Yosiya na utetu wabo Esperancia ni bene Ngendahimana Paul na Kabagwira Esteri bakaba baravuke mu cyahoze ari prefecture ya Kibuye komine Gitesi Seyiteri Kagabiro muri serire ya Gitesi bavuye mu Rwanda muri 1994 bahungira mu cyahoze kitwa Zaire.
Agasaro Kaburaga.
Amatage na matindi niyo senga Ezekieli bakunze kwita MC yatandukanye n'umukobwa witwa Niyo Mufasha Aisha. Bakoranaga mu kabari kazwi cyane kitwa Zaga Night Club kari ruhande rwa Maison des Jeunes i Kigali. Icyo gihe bombi babaga mu mujyi wa Kigali ku Kimisagara bahirukanira i Nyanza mu mwaka 2018 yaje kumwereka umwana w'umuhungu witwa Patrick. Niyo senga Ezekiel yabuze umwana na nyina arabashaka.
Niyo Mufasha Aisha uturuka mu karere ka Nyanza.
Uramushakira iki?
Umunyamakuru ye n'umwana.
Uwo mwana we n'uwawe?
Tubanje witwa Patrick. Kuko uburyo numva mbashaka ndabashaka kimwe.
Ariko se mwatandukanye gute? Byagenze gute kugira ngo muburane?
Nkaho simukazi nakoreshaga yari iriho nimero ziwe z'uburyo nayibuze kandi ntabwo nari narayifashe mu mutwe nkomeza kuyibura nyine nawe aratomeza kumpamagara arambura ngo resinzi nimero mbiva ngombwa ko iyo njyewe ntayimenya nanjye ndi gukoresha atayimenya tubura na gute
ubura umwana ubura na nyina bose urababura
ntabwo nagize natembere no mu byinganza gusatira ahantu hose twahuriye n'ahantu hose twaganiriye twasangiye n'umwana ndabaza amakuru yo bambwira ko basamuhere twahuriye Nyanza muri gare
ariko se nsobanurira neza kugira ngo mutandukane muze kurana ibyo bya nimero zanyu zavuze ntabwo ndimo mbyumva neza niki cyabaye kugira ngo muburane
ngo kugira ngo njyewe nawe tuvugane ntihagire uwongera kumenya amakuru y'undi telefone nakoreshaga nagize ibyago barayiba niyo yari iriho nimero ze nari mfite nahamagana kandi ntabwo nimero ye nari nyizi mu mutwe telefone rero baza kuyinyiba aho nguriye indi nshakisha nimero ze ndazibura kuko nari naratwaye irangamuntu ntabundi buryo nari mfite bwo gukora swap aranshaka akajya nshaka akambura kuko nimero nayitaye simukadi nayibuzanye na telefone nanjye nkamushaka namubura
uyu mwana uramushaka kugira ngo uramushakire iki ufite uburyo bwo kumutunga no kumukunda
ikintu kiri gutuma mbashaka rero nyine urabona nagerageje kwihangana sinajya gushaka abandi bagore n'iki biba ngombwa ko mvuga ati nakomeje nshakishe aho nzamubonera niwe sizubaka n'urugo hari n'ibintu bindimo cyane naba nongeye kubona umuryango wanjye
ese kiri hari agace k'ubuzima bwawe ntarimo mbona sinzi nimba udashaka kubivuga birumvikana niba bigutera ipfunwe ubyihorere ariko hari igihe mwaburanye kubera ko wari mu Rwanda ariko udahari kubera yuko wari mu nzu y'abagororwa yego
reka no kuvuga ngo ntabwo nigeze nibasha kugusobanura aho ngaho ariko naho nabigusobanurira
yego
reka ngusobanure neza nta kibazo avuga ngo nibyo nitwankuriye mu mujyi wa Kigali nakoraga mu kabari bita Zaganite Club Kimisagara
yego
niho nokerezaga inyama yabaga uwo mukobwa twahuye ari umukobwa aba kwa mukecuru turakundana nyine turakundana ngombwa ko nyine akarikirenga nandi nubwo yatanzwe nanjye nanjye nkamusura ubwo rero yaje kumusura turakundana
yego
biba birabaye ndakugira ibyago ndagufungirwa nyine mu nzu yo ya gereza gereza iri mu Muhanga naje kuvamo tugakunda tujya mu buzima busobanutse
ari kikubwira yuko yifuza kukubona wowe wowe ushobora kuba wifuza kumubona ariko we atifuza kongera kukubona ibyo byo nabyo ujye ubitekereza
byashoboka kuko yakumva ko namutereranye ariko ntabwo ngiye namutereranye ikibazo nicyo kubura telefone sinamutereranye narashakishije muri karitsiye twahuriye ndamubura nabyo bishobora kuba byanamubabaza azi ko namutereranye ariko ntabwo namutereranye n'uko
ku buryo ubu ngubu witeguye kumufasha kurera umwana mwabyaranye
Imana yanjye Imana ishobora byose yo mu ijuru ibyumve namwe mubyumve umutima wanjye wonyine niwo nzi ishimwe watanze
ngaho rero niyo senga Ezekiel ndagushimye kuba waje mu kiganiro Agasaro Okaburaga tuzagufasha uko dushoboye
Agasaro Kaburaga
mukurangiza ikiganiro cy'uyu munsi ndakira Aaron Mutangana arifuza kumenya irengero ababyeyi ba nyina umubyara witwaga Mukagasana Françoise witabye Imana nyuma gato akivuka amakuru afite kugeza ubu nuko se yari umusirikare naho nyina ariyo Mukagasana Françoise akaba yarakomokaga mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama muri komini ya Mushubati ubu ni mu karere ka Muhanga akaza kwitaba Imana hagati y'umwaka w'1997 Aaron Mutangana ari mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi umurenge wa Miyove
ngarangisha akumenya ababyeyi ba mukecuru ba mama wanjye ni ba nyogokuru ba mama ba nyogokuru banjye
urashaka kumenya nyogokuru wawe na sogokuru
nibwo nshaka kumenya
mama wawe yakubwiye abari bo
oya njye naravutse ndaje kuvuka itapfa
nta papa wawe uzi
papa wanjye ndamufite ariko ngo nawe ntabwo abazi kuko ngo mama wanjye yiga ku ishuri Kigali ngo bari bihishe mu na munoza mu mazu y'i Kigali babonaniye bamenyana gutyo ariko mama we yambyaye bo bata awadahari ari ku rugamba
bari bihishe mu mazu y'Ikigali ryari muri 94
za 94
hanyuma uwo mwana w'umukobwa aterwa inda n'umuntu uza kumbwira uwo ari we
muri Butera bamwita Butera Théogène.
Butera Théogène niwe papa wawe?
Niwe papa wanjye.
Yahuriye he na mama wawe? Mama wawe yari ihishe he muri 94?
We yari ihishe hari i Remera. Yari ihishe ngo kumango hari i Remera bahoze ngo ku nzu yanjye Kanyarengwe.
Baba niho bahurira uwo papa wawe muri 94 nawe yari ihishe yakoraga iki?
Yari umusirikare.
Yari umusirikare w'izihe ngabo?
Za RPF.
Uwo mwana w'umukobwa amutera inda muri icyo gihe cy'intambara?
Oya, bo baba yashyiriwe ngo yaramufashe amujyana kwa mushiki wa papa. Abasanga babanyeho ariko papa wese akomeza mu kurwana, ariko mama we yamjyaye abahungaho kwa mushiki wa papa aho bita Kabuye babamjyariye sehashika, ariko no bavuyeyo kunwara sehashika. Barangije mama wanjye arongera ararwara asuba amusubizayo. Noneho ageze sehashika aza gucirayo, ariko ababyeyi ba mama niho baje kuba kumutwarira. Baje kumutwara basiga, ariko mawe kaka wanjye ubyara papa we yari ariyo, niwe watanga itangazo amenyesha ngo ababyeyi ba Mukagasana Françoise mama wanjye ngo avuka mu karere ka Muhanga igihe yari komine Munyamaboye. Noneho ababyeyi be niyo baje kaka agiye gusubirayo kumureba, asanga ababyeyi baramutwaye, basiga babwira uburuhukiro ngo abagira neza batwaye uwo mwana bazagaruke batumenyesha aho ari tuze kumutwara. Noneho nyuma yaho yongeye acisha itangazo, baza kunwa bansanga mu Ikabuye, ariko kaka wanjye we yanga ko aranyumana, aravuga ati twese umwana ni uwacu, muzaza kumusura. Guhera icyo gihe rero ntabwo bongeye kubabona, kandi ngo na mukecuru ngo amazina kaka wanjye byara papa wanjye ngo amazina yabo yarayibagiwe.
Baje gutwara umurambo wa mama wawe muri sashika, basize amazina yabo. Ayo mazina yabo yanditse mu gitabo cya sashika. Umuntu uvanye umurambo muri morgue ya sashika yandika amazina ye akavuga uwo ari we. Aho ngaho ayo mazina ya mbere niho ari. Ahandi hari amazina y'ababyeyi ba mama wawe ni ku itangazo ryatanzwe kuri Radio Rwanda. Radio Rwanda ifite akamenyero keza ko kwandika amazina y'umuntu wese utanze itangazo ugiye mu gitabo cy'ibyahise kuri Radio Rwanda, ugatanga itariki nyayo y'igihe mama wawe yitabye Imana. Bareba muri icyo gihe, muri icyo cyumweru, ukarebamo neza ukabona abantu bamenyeshwaga yuko umwana wabo witwa Mukagasana Françoise yitabye Imana. Iyo niyo nzira ya mbere nakugiraho inama. Wowe Aroni Mutangana, ya kabiri niyo kwitabaza nk'uko abikoze Agasaro Kaburaga, kugira ngo turebe aho basogokuru wawe na banyogokuru wawe babaherereye mu karere ka Muhanga. Hari andi makuru waba ufite y'ahantu baba bari, uretse gusa kuvuga muri Muhanga? Muhanga ni nini?
Ni Muhanga mu ngo muri komini ya Musubati. Aho ngaho ntabwo niko papa wanjye yambwiye ngo niko mama yamubwiye.
Ariko se papa wawe we ari hehe ubu ngubu magingo aya?
Papa wanjye atuye muri Gatsibo aho bita Kiramuruzi.
Iyo umubwiye gahunda ufite yo gushaka kumenya aho ukomoka, ndashaka kuvuga ku ruhande rwa mama wawe, abyakira te?
We abyakira, we arambwira ngo mama wanjye ntabwo bigeze babana igihe kinini. Mama wanjye ntabwo yigeze amubwira amateka menshi yihariye kuri we, ntabwo abyibuka. Cyakora ngo ibyo yibuka niko iwabo ngo ari Mukagasana, iwabo ari muri komine ya Mushobati mu karere ka Muhanga gusa. Uwo yamusanze ngo nyihishe mu mujyi wa Kigali gusa, niyo nayo makuru muri make ambwira nabirambuye ashaka.
Yamusanze yihishe ahantu, hanyuma amubyaraho umwana ntiyamumenya, babana igihe gitoya. Yigeza kubwira uwo mwana w'umukobwa imyaka yari afite icyo gihe?
ntabwo yigeze abimbwira kuko umukecuru wanjye mama we mama wa papa we kaka wanjye we yavuye muri Congo asanga mama wanjye ari aho ngaho i Kigali bamenya nawe ntabwo bameranye igihe kinini basanze kaka wanjye we yasanze igihe cyo kumbyara cyegereje nawe ntabwo bamaranye igihe kinini cyane kuko iyo babana baza kumarana igihe kinini waba yaramubwiye n'imyaka kigiye yari afite
ntabwo wigeze umenya niba yari umunyeshuri aho yigaga ikigo yigagamo
we yamubwiye ntabwo yigize ntabwo njye nigize menya kuko yambwiye kuko amakuru mfite ubu ngubu yavuga ngo yigaga mu wa gatanu segonderi mu ishami ry'ubuganga
i Kigali hanyuma ahunze ahungira i Remera
ngo bashobora kuba barigaga hafi aho ngaho i Remera kuko niho ngo yasanze birishe mu mazu yaho yo kwa Kanyarengwe hafi aho ngaho ngo y'amazu ya Kanyarengwe yaho yari ari
hanyuma aracyari umusirikare papa wawe cyangwa umusirikare yabuvuyemo
yakivuyemo ntabwo akiri umusirikare
ufite imyaka 25 umaze kuba umusore uciye ubwenge wigeze ugerageza gushakisha ngo umenye iryo shuri ry'ubuganga ryari hafi aho ngaho mama wawe yigagamo muri 94 ageze mu mwaka wa gatanu iryo shuri uramutse umenya aho iryo shuri ry'ubuganga ukajyayo ukabaza abana bigaga muri 94 muri iryo shuri ukareba mu gitabo cy'abanyeshuri bari bageze mu mwaka wa gatanu wasangamo izina rya mama wawe ukareba niba ibitabo by'iryo shuri bikiriho ukora ko hari aho ibitabo bimwe na bimwe byazimiye kubera intambara birumvikana ariko baramutse babifite bakubwira ababyeyi b'uwo mwana Mukagasana Swaza iyo niyo nzira ya kane nguhaye mu gihe tugishakisha kugira ngo turebe niba twabimenya mbere nawe twafatanya ukareba muri izo nzira nakubwiye niba bari mu cyahoze ari komine Mushubati ni muri Gitarama waba wese yaragize umwana witwa Françoise mu Kagasana wigaga i Kigali muri 94 witabye Imana muri za 96 ku bitaro by'i Kigali icyo gihe yaza hano ku Gasaro Kaburaga Aaron Mutangana ndagushimiye cyane kuba warihanganye ugategereza iki ni kiganiro cyanyu Agasaro Kaburaga ugire amahoro y'Imana
urakoze nanjye nitegereje Imana ibyibaho mu gisha mu kwitanga kwanyu Uwiteka ajya abarinda kugira ngo mubashe ibyazaho umugisha mbese nta kindi umuntu yabasabira nijoro kugira ngo Uwiteka Imana azabahe ijoro n'ukuri murakoze n'ukuri
urakoze cyane
Agasaro Kaburaga
ikiganiro Agasaro Kaburaga tukirangirije ahangituye abana bose basigaye bonyine ariko bakagira amahirwe yo kwakirwa mu miryango yabareze ikabakuza ngituye kandi ababyeyi babiri batakiriho Asira Mukakayiro na Innocent Gasana bombi barabarimu imusebe ya muri komini Shiri biciwe hamwe n'abana babo barindwi ariko ndashaka agasaro kamwe karokotse muri uwo muryango umwaka w'igihumbi 1994 wigaga ikibeho uri mu mwaka wa mbere umuryango wawe ntiwazimye uragushaka ikiganiro gitaha nzakiguharira izina ryawe nzarivuga icyo gihe mwese mwese mukomeze mumfashe dufate mu mugongo ababuze ababo tubinyujije mu kiganiro Agasaro Kaburaga kw'ijwi ry'Amerika mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana